Baby,
yo tiré, va.
Ne kwa kondera.
Wankuita ko olusi nkutunulira. Mane tegereza engeri jotunula. Lukuimiriza mfuna mwenkanyera. Nganchancho nanda banga fala kuntunulira. Sanyala nubale sembitala. Nijuse chivache kunsanzi za kubala. Kubonku bia mameme nebanga banabako kumbagala. Eno feeling jeff nenda ganti mkame akuntondera. Baby, mije mama lala. Hati nda kugambira mkwano ni nkwa kundira. Iza hanu tutahe tuve kumpangala. Kuwewe na bempala na baje kutuwe kokola. Dia, bakwete gari zantani seno bafu na moku chera. Funa moku changa ndoza ncho baba na kutuwala. Banuba yeje dia nze mbate no kukwesa la. Uchida babu la disuiri ntite bakusani la.
Kampate mwana omuchiga. Migari wa sinza keya. Tulagala na mitu vya kulumia madia. Migari, you comforting me. Kampate mwana omuchiga. Migari wa sinza keya. Tulagala na mitu vya kulumia madia. Migari, you comforting me. You comforting me.
Baby, enda kwanjula, tukolo kuhengira, ntie gwansingira. Kave kubuno buwala, kunze jegwe matalo. Ndage chitangala, mbuli chenkola. Baby, kula wanja kirangomu sana. Sivya kweko zene mbutofu, toe sana. Mbukama ya kunda na kuwa smell na kakavina. Ulusi bimbula, nembula nebyo kuwana. You my baby junior. Sikenda kulebya na kunzino shida za dunia. Bikugamba sikulimbo mbola ndi mkuso mera aya. Oyewuka na kubuno buwala buli bukadeya. Bukula bofu nye na waso mbanga bumalaya. Ata bukugwambu kula kachensu tingaze kalia. Baby, zembate nkoye nebyo kwe koya. Mkunja kala ataya galori kawoya. Mia
kampate mwana omuchiga. Migari wa sinza keya. Kula gara na mitu vya kulumia madia. Migari, you comforting me. Kampate mwana omuchiga. Migari wa sinza keya. Kula gara na mitu vya kulumia madia. Migari, you comforting me. You comforting me.
New as I is a old boom, but sugar was what is such a media. Let me be the best sergeant in the world, cause I made a little place in your heart. Hope you have it, having a killer like me. I don't wanna just refrain to your hand. My feelings coming deep for you, my queen. So keep it hot forever on your plan. Yeah.
Baby, ni kukundi.
Ndiko kundi ra.
Baby, ni kukundi.
Right.
Seriously.
Right about now.
Kampate mwana omuchiga. Migari wa sinza keya. Tulagala na mitu vya kulumia madia. Migari, you comforting me. Kampate mwana